Yeah.
Matatio on it. J2. Real K. Asiu bago.
Usandi funelelo. Kozi zamba kuyenda. Aina tima wanga. Panupa unalimba. Andina tengera. Andina tengera. Andina tengera. Enana nditola.
Ndingela mwana mwanga sokuvetsa ndavetsa nzako yemwe kukoma ama ndivetsa meso mukade ndineka besindi mata kusoka pano ndi masori okubwela kuzanditoka ndinali mpa mdikondi pano ndibwana ndikucheda wajenjela pokona nepodzuka ndatengedwa ngati nkhuni chiki yanga ima ndiwaza mwayo mnali soka pano mwayo wanga wanditsela ndikomanda mdikondi odeka ndiopela singabwelele mwayo iwe uzingoputika kunihopela ndapeza jeni jeni chomwe nkhawa chimani lesa ndichipazuwa mdima ichichichi mayelesa zotengedwa ndasamala kaya azitoka awali Pigisa no we can that and I want. I thank all God for giving you baby singa mwelele mujikondi jagondi wepumu helodi.
Usandi funelelo, kozi zamba kuyenda. Aina tima wanga, panupa unalimba. Andina tengera, andina tengera, andina tengera, enana nditola.
Unanivesa veni, kukulu basi nsako Pano natengedwa ndipo nawe pano pangezako Nikakusekelela, kumakupembezela Kumakupevesa, sinikasiwa chomwe nikachedwela Kuzi pano napesa ka beautiful than you Endeleyani palipe chano mukufa antinuyo Kuzifa kwanu pano kwa zesa misonzi Pano ndiri nchikoni ndeanga ano mastonziwa
Sobwele la mwewe pano ndiye uyiwale Zadi magiti zakozo zimene zondi zakale Chikoni janga sika peni kuti ukale wandale Ndisakale mburi but I'm still looking legendary Ukandi kwesa mpua indi masowa physical And my soul focus, but in our studio, we follow. The Nathan get all on the deny and pack up follow. I'm and the Gonda Muzos and the Wabunus after who follow it.
Usandi funelelo, kozi zamba kuyenda. Aina tima wanga, panupa unalimba. Andina tengera, andina tengera, andina tengera, enana nditola.
Kazi udziwe. Gani zilako, zaiweyo, usamazi kutise Ooh, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah
Usandi funelelo, kozi zamba kuyenda Aina tima wanga, panupa unalimba Andina tengera, andina tengera Enana nditola